sawirada dhowaan ku arkay iyo whatsappka, laakiin runtii wax qoraal rasmi oo anaga naga soo gaaray xoutiyiintu arrinkaa ku saabsan ma jiro. Markii hore dee aynu arrinka galayna, dabcan dee waxyaabo badan inay dhici karaan walba dee waynu ogsoonay, dee saasay nagu baranay, saasaynu dan umoodnay inu ku dambaynu galay dantiina welida way taagantay. Walahi sida uga jawaabi lahayd markaa ha timaado, markaas hadee jawaabta ku haboon la siin doona, hadday tahay af iyo hadday tahay ficilba. Marka ugu horeysa, heshiiskan ku ogolaanay in amniga imaaraadku ay isticmaalaan airportka Berbera waxaa ansixiyey golaha wasiirada, golaha wakiilada oo isku jira, madaxweynuhuna wuu saxeexay. Arrinkaasu sidiisii buu taagan yahay, kamayna noqonin. Laakiin waxaa jira howlo farsamo ayaa jira iyo qabyooyin jira oo keenay oo sababay in hakadu ku yimaado howlwadkii mashruuca. Anugu warqad aan u qoray aan ku yidhi hakiya amba joojiya amba waan ka noqonay runtii ma jiro. Laakiin way jiraa xidhiidh iyo waraaqaan isdhaafsan oo ku saabsan sidii loo qabyo tiri lahaa wixii qabyaha jira.